kankubise bipande lediyo zitulange kankuwane nkutame abalala abatayagala betuge tufunewo ense yaffe bali tusomako yafayo nti omwana yayagala munne mubiroto yekwe gwenalotanga ebya mukama byewunyisa ebyali ebiroto kati bifuse reality kino kirya nibirive bu onsingira zaabu onsingira feza onsingira sente mwana gwe kakulaga omukwano ogwekimemete tojja kwejjusa I promise loving you for the rest of my life
tritia love
tritia love zemmaso kujikola
tritia love
tritia love zemmaso kujikola endagaano eno gye tukozeze naawe tetugeze okugisuula endagaano eno gye tukozeze naawe tetugeze okugisuula obulungi bw'oliko kagabe maaso go bebi nsetagatala mbeera mu kitangaala buli looba nange eky'obulungi bwo amaaso go gakayakana yafuuka ttaala yange kati nkulembera nnyabo goberere bebi tondeka mu kizikiza kya laavu bambi mukwano otyamu I'm addicted to you that's my confession and too much affection to you
tritia love
tritia love zemmaso kujikola
tritia love
tritia love zemmaso kujikola endagaano eno gye tukozeze naawe tetugeze okugisuula kati mukwano kye nkusaba bambi tonnumyanga maweno mumatumi gugumuka ekiro nga bambi ndota gwe ndota omuwalo w'ebiso naye nga simulabako amasimu n'enkuba naye nga tokwata zenenelalikirira olumu ne ndowooza nti oba agayaye gakucuze saba bebi bambi okomengawo ekiro omponye ekiwubalo nebyokumuzotulonyawo zenange mbikoye ganagalotolotago genda ote ekiro kava kuba nti toliwo I should never say my everything I'm addicted to you that's my confession and too much affection to you
tritia love
tritia love zemmaso kujikola
tritia
love zemmaso kujikola endagaano eno gye tukozeze naawe tetugeze okugisuula
tritia love
tritia love zemmaso kujikola
tritia love
tritia love zemmaso kujikola endagaano eno gye tukozeze naawe tetugeze okugisuula endagaano eno gye tukozeze naawe tetugeze okugisuula endagaano eno gye tukozeze naawe tetugeze okugisuula.